Guere.
Ay,
Nimero di town, 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 town. Nimero di town, 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 kupata vitam. Nimero di town, 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 town. Nimero di town, 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 kupata vitam.
Nimero di town, nampesi wa zamani. Nimerudi town nile kuku biriani. Nimerudi town na mpenzi wa zamani. Nimerudi town nile kuku biriani. Nimerudi town nile vitamu vile vya ham. Nimerudi town niwe mtamu na mwatham. Nimerudi town nile vitamu vile vya ham. Nimerudi town niwe mtamu na mwatham.
Nimerudi town, 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 town,
town, town, town.
Nimerudi town, 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 kupata vitamu.
Kupata vitamu.
Nimerudi town, 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 town,
town, town, town.
Nimerudi town, 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 kupata vitamu.
Oh, kwa raha na pafahamu. Mjini patamu, muache kunilaumu. Kuna raha na balagha. Shihamu wache kunilaumu. Nataka raha nipate, ni vile mpaka nidate. Nye ya watoke mate, 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 mate. Nataka raha nipate, ni zile mpaka nidate. Nye ya watoke mate, 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 mate. Na wambia town kutamu,
kutamu.
Siku hayo mno fahamu. Nawambia town kutamu,
kutamu.
Sikuwa hayo mno fahamu,
fahamu. Nimerudi town, 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 town.
Nimerudi town,
Nimerudi town, 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 kupata vitamu.
Kupata vitamu,
town, 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 town,
town, town, town,
town, town, town, kupata vitamu.
Kupata vitamu.
Nimerudi town kwenye vitamu ladha ice cream. Kwa fahamu mie kwa vitamu na nifahamu. Nimerudi town kwenye vitamu ladha ice cream. Sijato kwa fahamu mie kwa vitamu na nifahamu. Tamu, 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 tamu,
tamu, tamu, tamu,
tamu, tamu, tamu, tamu, tamu,
tamu umekolea.
Tamu, tamu, tamu,
tamu, tamu, tamu,
tamu, tamu, tamu,
tamu,
tamu,
tamu umekolea.
Jamani abiria, Tanga kwa upande huu na Mombasa kwa upande huu. Kwa nini ya? Nataka niwajue tu. Kwa hiyo. Aya songa, songa, songa. Ama songa, songa, songa. Songa, songa, songa. Aya uwe kaka. Bisho dada jibu songa hapa. Tangulini kakaka songa mba. Njoo songe dada, njoo songe. Haya songa. Songa, songa, songa. Ah, songa, songa, songa.
Songa ugari tule.
Raha ya nyumba ni choo jamani.
Akinatu Records.